oluvanyuma, owoluvanyuma. Kapunzi kasinema owoluvanyuma. Engoye zimyasa, fetuli zambala. Tulia tulamula oluvanyuma. Omumbeja wange ngoli nakade. Kanomulangira nino budde. Ebibatu byaffe nga byekutte. Katubayite kuba gamba yabaffe liri basanya oluvanyuma nza kubulira. Olidda mu kibuzo lwaki nkwagala bino eby'okunsi ne mu bwengula. Olugendo lw'obulamu bwaffe lwa kuwanvu. Omumbeja wange ng'olina kadde ganoomulangira nnina obudde. Mukama oyo yatuwa obudde bamugumu kuba tumwekutte. Oluvanyuma olw'oluvanyuma liri basanyuya olw'oluvanyuma. Suubiza ndikwagala bulamu bwe nnina nze naawe oluvanyuma.
Dedication to you my love. Respect is your returns. Mwana soda. First blow on the beat.